no eze bago banki nkuru irabude parliamenti kubyo kuyisa ebage litunulide okukuma obwetengereze bw'eggwanga eria protection of sovereignty bill bili abiri mukaga nga bweriri nga gamba bagamba anti lino lya kukosa ebyenfuna by'eggwanga. Governor wa banki nkuru ya Uganda Michael Ating Ego munange babadde akulembeddemu abaddukanya banki eno okuwa ebirowoozo byabwe ku bago lino mu kakiiko akawamu akateekebwawo okwekenneenya ebago lino. Ategeezezza nti ebago lino nga bwe liri mu kiseera kino nga lirimu ebirumirwa nti bingi ebijja okuba nga bikosebwa singa baliyisa nga liri bwe lityo. Ate ng'ategeezezza abaka nti ebago lino nga bwe liri kati liteeka ekkomo ku nsimbi eziyingira mu ggwanga. Ekintu kyagambye nti kya bulabe nnyo nti kubanga kino kitegeeza nti ebyamaguzi ebiva wabweru w'eggwanga birina kufuulibwa bya bbeeyi okukakasa nti ensimbi z'eggwanga tezinaabuuka. Kakati ono ategeezezza nti banki enkulu yesigama ku nsimbi ezireetebwa bannayuganda abali wabweru w'eggwanga okunyweza ebyenfuna. Kati nga singa ebago lino munnange liteekebwa mu nkola oba ne liyisibwa nga bwe liri, kiba kitegeeza nti ensimbi ezo bajja kuba tebasobola kukola ki kubanga bazifuna. Era ono awakanya akawaira akawa minisita obuyinza okuwa olukusa omuntu yenna munnange okuleeta kuno ensimbi ezisoba mu bukadde 1,400. Kyagambye nti kino kigenda kubanga kitegeeza nti banka zigenda kuba zirondoolebwa ebitongole ebibiri ekintu eky'obulabe.
Last financial year, the overall balance of payment surplus was 1.5 billion, meaning that the financial inflows in the financial account were in excess of the deficit in the current account balance by 1.5 billion. And that's how we were able to increase our reserve coverage by 1.5. Today, as we talk, our reserves are close to $6 billion. Why? Because these inflows have been coming in. The moment you tamper with these inflows here, we risk running down our reserves. And that's the economic disaster.
Governor Mbake Nkulu takomyao, Ating Ego. Era wakanyiza kawaida, akatunulide okuteeka ekkomo ku nsimbi ekitongole kyonna kyezisobola okulabika nti zifuna mu mwaka ku bukadde 1,400. N'ategeeza nti kino kya kukosa banka ezifuna ensimbi okuva bweru w'eggwanga. Agaseko nti banka eri ku mutendera ogusookerwako yeetaaga obuwumbi 15,000 okusobola okukola. Banka eziri ku mutendera ogwokusatu zeetaaga obuwumbi 10. Kyagambye nti singa akawaayiro kano kayita kigenda kukosa obusobozi obwa banka zino okubanga bukola ki okubanga bukola. Kakati era Ating Ego era agamba nti ebago lino obuwaayiro obumu obuli mu bago lino munnange bufaanagana n'obwo obuli mu mateeka agaliwo nawe ekyokulabirako ekya Political Parties and Organization Act eri kugira ebibiina by'obufuzi munnange obutafuna bukadde busukka 1,400,000 okuva bweru w'eggwanga mu bbanga ery'emyezi 12 n'asaba paalamenti okubwetegereza nabwo. Kakati ekitongole ekirondoola entambuza ya ssente ekya Financial Intelligence Authority ow'ekitongole ekirondoola entambuza ya ssente ekya Financial Intelligence Authority nga ye Samuel Wandera nakyo kivuddeyo ne kiba nga kiwakanya obumu ku buwaayiro mu bago. Era abantu bategeezezza nti singa liyisibwa nga bwe liri abantu bakukusa kuno ensimbi munnange bagenda okweyongera nti abagenda okukusa ensimbi okuziyingiza kuno bajja kweyongera ekintu eky'obulabe eri ebyenfuna by'eggwanga.
To them unintended consequences which this bill might introduce. And Chair, of course, given the good intention at the Financial Intelligence Authority, we think that this bill may create some unintended consequences which will be increased informality and illegal channels of financial inflows into the country, such as alternative value transfer systems, including the use of the hawalas, the virtual assets, and this may obscure the visibility of such transaction by law enforcement agencies.
Kakati sibe boka si banka nkuru ya Uganda yukaye vudeo ni wakanyi teka tekeno na ene HBina HTV nzikiriza mugwange cha Intelligence Council na chochi wakanyize bago lino. Kakati bano bagamba anti ligobwe nga bagamba anti obuwaayiro mu bago lino waliwo amateeka agamala okukola ku nsonga zino kodwayo banabadde balabiseko mu kakyoke kamwako era bwabadde asoma ekiwandiiko ekyawamu ekyabannaddiini abeegattira mu kibiina kino. Dr. Joseph Sebadde ategeezezza nti ebago lino eritunuulidde okukuma obwetengereze bw'eggwanga ekintu ekirungi ekyo n'agamba nti gavumenti erina okumanya nti abantu munnange tebalina kubanga ate banyigirizibwa mkwagali nsi yawe
jike endelela okutasa chivaita sovereignty ebwangu kubanga lieto mwode nga liko levi alionge buwanga nevelita wana mateka echiremi abantu wanukula kwe kusomesa parliament medu kusomesa abantu bayo mudeyo musomese patriotism mudeyo musomese nationalism abantu baigizo kwagali buwanga liyawe muli bagaze mulikole mwe bintu ebigambisa omuntu sina kintu alajindi Uganda mara naye buligu wa chance okuva e Uganda aduka budusi buligu wa chance nomuga nti kwadeka chance jangu agenda bugenzi kubanga egwanga kumpi bwanu abali mu parliament bali tutamiza egwanga bali tamiza abantu si abali lemedde mu tulimidde u akuba tuli mu mya mutwe tuli bitwe kuba naye abantu banyivu kakati ate bwoleeta ekintu wekiti malengera n'ekikumi kyembadde ngenda okukola nakyo bakyaga ate bakiringiriza
okay kakati nno n'ekibiina ekitwala emikutu gy'abannamawulire ekya National Association of Broadcasters nga kiyita mu muwandiisi waakyo Ismail Otim nakyo kisabye paalamenti okuteeka akawaayiro mu bbago lino akalambika nti emikutu gy'amawulire tegikosebwa wansi w'etteeka lino nga balumiriza nti waliwo amateeka agamala agalambika emirimu gy'abannamawulire mu ggwanga.
Again, just like many other, I overheard the honorable member mention that everybody is asking to be exempted. Yes, the broadcasters are also asking to be exempted. Why? Because we are regulated. Actually, we are over-regulated, like I already alluded to. But in absence of the same, then there should be exceptional factors and exemptions that should be captured in respect to what amounts to promotion, what amounts to publication, and what aspects of promotion by the different sectors, like the broadcasters. You know, what is the qualification in respect to the same?
Okay, kakati boba na Uganda bali ebweru boba gamba ki
na boba kambwe
kubago lyelimu
ya bano begatira mu kibiina kyabwe ekya Uganda Global Forum nabo bavuddeyo ni bawakanya akawaayiro mu bago lino litunulidde okukuuma obwetengereze bw'eggwanga nga bagamba nti okusinzira ku mateeka agaliwo galayika gamala bano badde bakulembeddwamu akulira ekibiina kino Gloria Nalule Magrin era aba ku mukutu ogwa Zoom nawe
biwe ngasinzira eri ebweru mulabyeko awo
mbaddeko nawe
mbadde mbigoberera
nawe ebirowoozo byabwe nagamba nti okusinzira ku bye balina mu mwaka oguwedde bannayuganda bawangalira ebweru basobola okuleeta wano sente eziri mu bukadde bubiri n'ekitundu obwa dola singa kati etteeka lino libeera nga lize ebyenfuna by'eggwanga bigenda kubeera nga bikosebwa.
What name can we give the diaspora if we take over the foreigner name? I think we could call the Ugandan diaspora Ugandan citizens residing abroad. And I think that is a fair name to call anybody who identifies as a Ugandan but resides abroad. And then the question on what remains if the proposed clause is amended, I think the bill would remain focused on its core purpose, which is protecting Uganda from genuine external interference.
Kakati.
Otyo.
Neba na chibina echi National Economic Empowerment Dialogue, ekimanyiddwa nga NEED. Na bote bautumidde mwana, na bote nebajja nebaga nti etteeka lino.
Lyetegerezebwe
bulungi. Era nga omwogezi w'ekibiina kino Moses Matovu agambye nti lwaki balyanguyiriza nnyo. Naga nti singa linajja ligenda kukosaana ddala ebibiina by'ebyobufuzi.
Olwaleero kizibu nnyo omuntu wa opposition wano mu Uganda okukola sente ezifunira mu nsawo, because batunuulira wonna w'ozijja n'enkola na bikiiga zazisesfekta naye ne bakuba ekigwo. Kitegeeza olina okutunako ebweru w'eggwanga okufuna obuwagizi bw'essente. Newankubadde tulina etteeka erifuga ebyenfuna erifuga ebibiina by'obufuzi ku ngeri gye bafunamu sente okuva ebweru, tebakkiriza okusukka miliyoni 4 eri teribamala, balina okwongera okumyumyula. Kati byonna byonna bye twogerako state agent ni foreign agent n'ebirala, focus eriemu kuziiza sente zisobola kuyingira wano mu ggwanga nezikyankalanya ebyenfuna. Ekyo bakyetegereza globally nti olwaliro omuzungu akukuba kyakola kwempoweringa financially economically bantu bo oba opposition oba abakuvuganya, era ekyo kasita kibanga kikoleddwa ebiddako tobuuza.
Okay.